are the Mix Masters Entertainment.
Jauna kanyamo, na umeshikura huko kitafuta kanyamo. Nione tuza macho yani kanyamo. Lalo napadikwa doa anangoja kanyamo.
Lazima uelewe lugha ya kanyamo. Jibila kanyamo, uwezi pata kanyamo. Sare ni garama mtu wangu kanyamo. Pana begu kona daigu pata kanyamo.
Cheki waroro vile udungia mwisho. Mini kochu ya mbloni madigaga na tisho. Nalibuk tiko na siya kwenda ingo. Vacation la coste baby na kina wairimo. Super ndo menipa nambo deko peshe kanyamo. Naje nikidai nanga ni high time uhasoli utafute kanyamo. Tulitoka enzi za nyayo
uko na madabu.
Ni shati ya manzi yako utafika kanyamo. Ini shati ya manzi yako ebu ni jenge kanyamo. Iza joku kukaranga iza jo mjango. Kumegatha na hisola akuna kanyamo. Mixo ashe ingizi ya kwa big tune kanyamo. Na bado madabu mse expect. Ni hii kanyamo biti kigonga. Kosonga usibaki asapo zangu. Ni magizani kitafuta kanyamo. Ni mwisho nya jauna kanyamo. Na umeshikura uko kitafuta kanyamo. Nione tuza macho yani kanyamo. Lalo napadikwa doa anangoja kanyamo.
Lazima uelewe lugha ya kanyamo. Jibila kanyamo uwezi pata kanyamo. Sareni garama mtu wangu kanyamo. Pana begu kona degu pata kanyamo. Toka kusa ni miu pata kanyamo. Kanyare bila mbego wezi pata kanyamo. Watu wale punda bucha pata kanyamo. Nairobi bila wuzi wezi pata kanyamo. Heri ufe maskini watu wapata kanyamo. Amujifanyi maskini wa siku kope kanyamo. Mama pima na ngango ni kusaka kanyamo. Pararira za mabu ni kusaka kanyamo. Kuntuliza ngaragu ni kunipa kanyamo. Wazifmo, 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 wazifmo. Wazifika bararu bila kutaja kanyamo. Yoshiringi ya mano tiboro chop kanyamo. Nesiribe madonga boro chop kanyamo. Mpige kiswairi ya dia drop kanyamo. Na kisha ka drop tuna pop kanyamo. Weka mbaji kwa glasi na usip kanyamo. Na ni either unyore ama uzip kanyamo.
Ni mwisho nya jauna kanyamo.
Pika kicheka pika pika kicheka. Mabara pika kicheka. Mabara ni
mafuma ilale ndani. Chungu za kajaba cheki bati. Nikidunga ndege juu ni kati. Cheki kina masi sisi lati. Zungusha mahaga lefty righty. Cheki kamini lumku dati. Zimeshika zimerunda niku nasty. Kumeja tumushi na wanati.
Hapa bana ni manoko ka finale. Na wanga wasipongi kanko nani. Miu wabubu sana sana kanko kazi. Tayari wanadachi mini mpande. Na nko shua jona pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka.
Maguela, maguela, munada. Hey. Oh. Hey. Nari nole marwega. Oke jalalina ukuralu kega untala. Aha. Nari nole marwega. Oke jalalina ukuralu kega untala. Aha. Nari nole marwega. Loto susa malwete ai kule. Nari noli malwete. Wanta loto susa malwete ai kule. Kino lukula kebe awili bala. Wanta na kia I bala. Kino lukula kebe awili bala. Wanta na kia I bala.
Keep it burning. It's a burn like a tire. Me have a burning. So now if we try
on the street, tank top in a the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks, they on me feet. Nap sock with me a beat, well pack up on the need. Stay woke, no sleep, me no little book keep. Money pa me mind, but me never have a kind. Nah, cause me just a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy see the sunshine. That's why me up with the fire, the city burning. Now me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try for a time, me leave them yearning. None can hold my flame. No, it can't quench, can't cool my tame. Since the devil and light himself, we turn it down. So me just give him the fire and make it burning. Burn. Come on, Peter. Mommy say be doctor. Granny say be pretty. Turn it down. So me just give him the fire.
Tatema, yani kama umepigwa, yani kama umepigwa shot. Tatema, ipe miganisho ya robot. Tatema, ukutani hadi kwenye coach. Tatema, kwenye giza mama shika poch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi umepigwa shot. Tatema, ipe miganisho ya robot. Tatema, umepigwa shot. Tatema, umepigwa shot. Tatema, umepigwa shot. Tatema, ipe miganisho ya robot. Tatema, ukutani hadi kwenye coach. Tetema, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandizi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi. Konki, fire, moto, liquidi.
Aya tunde tetema, oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Tipo tipo tetema,
oh mama tetema.
Aya tunde tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa Rose, Rose, keza shogoroza.
Kufa chali kama mende. Maria Rose, Rose, tungi limegoza. Twende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go, hello, hello, hello. Ukinuna tumie toro, toro, toro. Sani pesa digi digi.
Umepigwa shot. Tetema, ipe miganisho ya robot.
Ndio kende chain, kibute kingi. Adi kwa brain, kitamuki. Sayare niki. Washaki nukende chain kivuta kinge adiko brain kitamuki sayare nikiki adiko brain ati washaki nukende chain kivuta kinge adiko brain kitamuki
sayare nikiki